Sheba, wena mfena mbata Agata nagitla o baza O wisi vazagaga bo mam O mada o mne waka From there nagitla o hopo kwa da Abad o tusa bafana ba Basala yu
Wa di tseba botsetse pompa stada Ha se di ri di la di sa di trou kalase Taba me kopu o pompa di salati Ha wa fo stadi danase Mo tla tsitse wala teke di karate Weekend o jana marape ke o jamase Bana bona se banana ba ko parache O hloka vro paya 2020 bula garage Ba di tlapa ba di tlapa ba di fafatse Wana iphula ka toilet paper ya Versace Aga papa swipe swaga khathi feletse ke tsi tswaga spatshe
o shapo mama o le shapo le shapo a se shapo le shapo nje tsa shapo go ya tsebe le tjojo o shapo mama o le shapo le shapo a se shapo le shapo nje tsa shapo go ya tsebe le tjojo o shapo mama o shapo mama o shapo mama O shampoo mama, o shampoo mama, o shampoo mama, o yeto bem jojo.
Aye hane kala lo kopana, aye hane di hobe di kata lo papama. Kale tamle di katana, boho ba se bohloko go thubele kahlaba. Ka hore ke la tsika o come down, di up and down o ka ga town o batla crown. A ke down o shapa town o ka ga pound o phuma town o re dem lounge. Shapa transire ke nem koro sporo koro toko toko bana di horo. Ke nka bana ska ma senyoro, pogo pogo metsel gogo bitsamboro. Ke ba chapele le kopo 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 flopo mo fe choko msa mwa skoko Ke mo hatele bo poto e thopo mo wa phupu ka ga skopo po mo kopo Ke skipi se di toko di ntse shoto ma kwe ke tse stevi robo kopo Ina dropo da mele etse goto 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 Take a jopo chincha skofo
O shapo mama, ale shapo le shapo Ase shapo le shapo nje tsa o shapo kwe tse veni jojo Shampoo mama, on the shampoo, the shampoo. I say shampoo, this is shampoo. It's all shampoo, we get to them jojo. The shampoo mama, the shampoo mama, the shampoo mama, we get to them jojo. The shampoo mama.